do jewtagol he jaggol le yirewere kebe e kunande mudun lato sababu untane hore kala mijoji bili de kabaru jande yu bangal mahugol classe uji kisi e kanyen kabaru njam cheni dam le jangnira de dum woni ko holliti Umar Bengali yu buna golleji ONG grads kebe mijo ngul jewtagol
golleji fu moddi todi fedde CGS anni wadde waawa wadere ciagal suudu meri do yoppi dero pelle narde heje ngoddo le PDC ko yewute yella dido golleji ana heba watad lehi yawtagul hejo pedesek waran wallude dido pelle gonde le kreduji watude golleji kesi dimijiji le jidangal le hejo
adi mu ingol fourage le jangni reyogaje commune o bamanama hejabe lamube e wi ardibe be dido golleji din hasindi sanne jawdi tawene kebal mairie o wawata fi darnadi kabar mudun denno anahani kabar pedesek o jewte dum won ko holliti jokko arandejo maire commune kulokuba shaka konati
kallo hala undu fu hala wajibi sadda ko dum jogi mide landini wadde pulli di chuude kol nga yogaji tunne walano e fuddornde le hejo pedesek o mide jogi chuude e kol ngaaji to sukaabe jangobe mu e wondi fewde tiddalaaji hono mublaaji mutoji kany ko nande mu biiden wajibi kinaadi do chuude e kol ngaaji filtine
so bangal fedde humanide jogala jangnirde CGS premier cycle kolo kuba nde woytike famdere jangnobe contractuel lamu o e wi arribe be du classeji jeegom jangnire mabbe dena jogi tan musul en tato contractuel yala hum chen hore kado rafu jangnobe fende nde yeli yu totte jogala wakane kalisi adars dum woni appui direct amélioration des rendements scolaires kadan Issa Watara kankoni secrétaire administratif fedde CGS premier cycle kolo kuba
bangi amin doka mi wundi fewde tiddala bangal janginobe laamu janginobe taton tan wondu mi jogi do janginobe taton bene fule kreduji di je sarab sukaabe jangobe ana wundi fewde kanyu endu e tiddalaaji bangal yobude kalsi ko be kan yobude ko fedde amen de ka ana yidi koyde mudum watte le margal jawdi adarsin
kanon be fufu jabi wiide kay ewtagul pedesek lato sababu mun jande hore kabaru jande
ngodo yo noddango hejo gomin noddirta programme d'engagement civique